ei hoa o ngā mano whai o ioa tūriuri. Ko rangi ke runga o papa kei raro, ko ngā atua ki wāinga, ko ngā tūpuna. Hei nui tēnei ki a koe i o, ki a tukona mai tau rangi māri ki runga i tēnei wā tātou. Amen.
Ko te rohe o te hiku o te ika a Māui tēnei. A ko tapaina rā ko muri whenua, hei tuitui ngā iwi o konei. Ko Ngāti Kuri te au pauri Ngaita Koto te rarawa me Ngāti Kahu o nā tātai hono. He haurua o te hunga e noho ana ki ngā kāinga maha o te hiku, he Māori. Ā, ko te kapa haka te karanga o te wā, he whakarata mai era o ngā kārangatanga i runga i te kaupapa kotahi.
Toru noi ho ngā rōpū o konei o te hiku o te ika. Nā ko tērā te take i whakaarohia o etahi o mātou, ai, kia whakatū tētahi atu rōpū o konei, kia kawea i ngā kōrero o te kāinga nei, kia whakamāra mātū ki te motu whānui, ko ai mātou, no hea mātou, era o ngā kōrero. Kia oro tonu ngā kōrero o te kāinga nei o te hiku o te ika muri whenua.
Ko tēnei te rōpū kapa haka o muri whenua. Hei tipi oke i tai waiwai tapu atu ki te mura o te ahi ki te matatini o te rā 2001. Koia e whai ake nei he matapihi ki te ao o muri whenua i mua i tā rātou taunga ki te papa whakatū waiwai. Tūtataki mai ki ētahi o ngā mema o te kapa.
Ko ngā Waiata McGrath hau, he uria hau no Ngāti Kahu.
Ko ngā hui a haruira taku ingoa, ki te tāo taku pāpā ko te au pauri teiwi.
Ko Rānira, ege i Tainu no Ngāti Tōku Ingoa, no Tīwu o Te Rārawa, no Ngāti Hinenoki, no Ngarara Tunua.
Ko Haumoana Ahau, no Te Kao, ko Te Aupauri Taku Iwi.
Te Ika Nui, Ohepa Horiana, Kinga Maiwa Tōku Ingoa, no Ngāti Kahu, no Ngāti Maniapoto, no Ngāpuhi.
Ko Mugana Thomas Tōku Ingoa, ko te pātū te marae, ko te pātū te hapū, ko Ngāti Kahu te iwi. I te tau tōku māma, ko te māhurehure te hapū, ko Ngāpuhi te iwi.
Some little things you want to restore the feeling. Nā te aha i uru atu koe ki tēnei o ngā rōpū kapaaka?
Wiri whenua?
Ai.
Pe take ko hoa tine ahi pito tui tērā rōpū. Ka whakaora mai, ka hukia nō mai ngā kōrero a ngā tupu, a o tātai nei tupuna. Ki ora marikai, ki tēnei reanga, ka kore e naro nō atu. Kone te take. Me te tātai hono ki tēnā o ngā whanaunga. Nō ngā iwi katoa te iku te ika, o tira no mi whenua. Me te mea noki, ko tēnei kaupapa te tapuhaka, kaupapa pārekareka no te tangata, ara te ako kōrero, te ako whakapapa, whakapai te tinana, te hauora te tangata, wera kaupapa katoa.
Mahara nei te rā i taumai me ki te pānui i hinga te tei o mātou teina, a Lewis Tūhoi Kingi Waiawa. Nā hoki katoa mai mātou ngā tuakana o te kura ki te tangihanga nei, mahara nei nā Uncle Nicky Taihara, me tukuna te karanga kia mātou, kia timata i tētai rōpū kapaaka ki Wainganui tō mātou hapori. Nāna i hakatū me ki i karanga i tētahi marama, nā i hoki mai mātou katoa. Engari i tō mātou hokinga mai ki te toko waru toku iwa pea ngā kaiako. Nō reira i tono atu ki o mātou kaiako tawhito hoki, a Papa Christo ko Whaa Sandra Henare. Ko rāua o mātou kaiako tawhito i a mātou kura tonuana. Nō reira he honore tino nui ke haka ki te taha o mātou teina, o mātou whanaunga. Me te mea nei kua hoki wawe mai o mātou kaiako tawhito hoki.
Ko te kaupapa tino nui ka uru atu hau ki tēnei rōpū kapa haka kia piki ake ōku pūkinga i roto i te whakātu i ngā momo kōrero e pānaki i tō mātou nei wāhi o muri whenua.
I noho wānanga ai te tira haka haka ki ngā marae o ngā tōpito katoa o te rohe o te hiku o te ika.
Haeretahi o Tamariki, hei a koe paketehi ana mo te kapaaka?
I etahi wā, engari e mōhio ana taku hua rangatira te tino taumahatanga i Wanganui te i ngā wānanga.
Hei uaua ki te mahi kapaaka, ki te mahi o mahi, ki te mahi whānau?
I tēnei wā, ai nā te mea ko tōku tino tirohanga i tēnei wā, ki te mahi kapahaka mō te matatini. I tēnei wiki tino taumaha tērā nā te mea kare taku hine ngaro ki te mahi. Engari, i whakaro au i etahi wā, hei kaua koe waere waere, he mahi tāu. Kei a koe he mahi tino nui rau atu mō te iwi whānui o te ao Māori. Nā reira, I te wapa haere mai au, ka haere au ki te mahi i mōhio au. Kei kona i tētahi atu mahi, nā reira tanguhia tō pōtai kai haka, whakahokia tō pōtai mahi ki rungi i taku mātinga. Engari mō tōku whānau, hore kau he taumaha, nā te mea tino aroha nui tapu whānau ki te mahi kapahaka, mōhio ana aku tamariki ngā kupu katoa, me wetahi o ngā mahi āringa, te āhuatanga o te haeretanga o a tātou nei whakāri me ki. Nā reira, ai, hore kau mō taku whānau engari mō te mahi, ai, tino taumaha.
Hot! Hot!
ka haka hoki koe?
Hot!
Mō niwa? E haere ana mata ki hea?
It's a camel, man.
Waterfalls.
Waterfalls. Koe nei te tino wāhi ki te kaukau?
Ai. He tino wāhi, so he haere mata mo te kauhoi.
Ka haere tō papa ki reira ki mo te kapaaka? Prakatihi?
Ai.
Te prakatihi o na waiata?
Ai. I te pōka, train e aero tō i te lounge.
We got heaps of women.
Me ki waho i te
tanga. Oh, you're staying home. All right.
Ka mata te haere nāne te?
Yeah.
Yeah. Kuma mai andi te?
Oh, kia koe te tika nā. Nice room in your ass, yeah? So mata kui ngā iwi.
Ko tēnei wai anō, kua inu mea e hau i tēnei wai i roto i ngā mahi whakapakari tangata kia whakarite rite hau mō ngā mahi matatini. I roto anō i ngā wānanga, kua tari ake e hau i ngā wai o te kāinga nei, ki ngā momo wānanga. Ko ia e karanga hia nei ngā kai haka haka ngā. Magic water o Peria. Peria magic water.
Tohu, toru, rua, tahi, haere. Ai. Ai. Ngā mea mangu nei ko wāku. Ngā mea mangu nei te hanga ko wāku tamariki. Haere te kauhoi, please. Ko te ngākau iti, tētahi āhuatanga e hihe tianei e hau kia mau i ngā wā katoa. Mō te mahi kapahaka, moku anō, tēnei mea te pīkau i te mana o tōku whānau, te whānau kingi wai awa tētahi kaupapa, nui te mana kia hau. Me taku hihia kia kaua e whara, mehe mea kā whara, me whara i runga i te tika, me te pono. Engari, me kaua e pērātia anō. Anō nei, ko te whai, ko te rapu i te reo rangatira, ko te hiahia, ki a kaua tātou e riro e whakai wawe ki ngā hiehia a te Pākehā, a tēnei au hurihuri nei. Engari, me hoki anō me ū ki ngā kōrero o ngā mātua tūpuna. Kia tika te tū, kia pono te tū, tūturu kia āroha te tahi ki te tahi. Me kaua e āroha noa te ao mō te āroha noi ho te take, kā. Engari, mehe mea e whakawera ana koe mō ngā kaupapa e nui ana ki tō ngākau, tēnā, me tuku te aroha, me mahi kia tika.
Tai noi ho te wiki e toi ana, kei te pēhia te wairua i tēnei wā tonu.
E mara i tēnei wā, ko tere nei te huihara o taku whakuhuruhu kia hina. Hoenano, moku ake, ko hanga tai te wairua, hako hihiko. Koina taku hehe, kia tino tau nei taku wairua. Wetai hoa kuhua, o karau mo. whenye. Koe te ana, koe tahi pia. Ana te taima tuatahi mō koe tahi, ka tūaki ki rungi te papa whaka tū waiwe. Ana no harama te taia, koe nā.
I tēnei wā, me ki woku ake I roto I ngā āhuatanga o te wā, e ki ana te wā taka I ngā āhuatanga e hanga ana ki taku pāpa, ki I rā āhuatanga papā ana ki te rā o Waitangi, ki tēnei tau, me ki ngā take tōra ngā pū, e papā ana ki taku whānau I tēnei wā. Nō reira, mohiona I kotahi uki I toiana, engari me ki... Kei te tino hari koe, ko tata tai mātou ki reira. Me te mea nei, ono marama mātou e praka tihi ana. Nō reira, ko tata oti ngā mahi katoa. Kua me ki kei te kite I te kōpura ki tua o te kauhanga I aene.
Kia whakaro kua rite koe, mo te whakataetae nui kei te haere.
Kaore koe, kei te rite rawa atu au. O ku hua katoa hoki, ki tāna I a rātou e haka wungu ana, e haka pakari ana I a rātou pukenga I tō rātou. Hei tanga ki te oma hoki I meki, e haka wungu tinana ana, nō reira ko te tīma katoa. Kua rite mātou, me te mene koe tēnei te wā tuatai, kua haere mātou ki te matatini o te rā. Nō reira, kaore kore he haka akoranga hou, he haka akoranga nui mō mātou. Ko te tūmanako ka hei mātou te haka hoki o mai I era āhuatanga ki Wanganui tō mātou Hāpori. Kia whānake a ke tēnei mea te kapa haka ki roto o muri whenua.
Kia ora Mōx.
Morena.
Ka te pehi a koe e te ata nei.
Hai, āhua. Āhua, Nienge.
Nienge.
Ai, he wā, he pō tino roa I nā pō.
Ah, te pakatehi o?
Ah, kāo. Whakapaipai aku kākaha. Nā te mea te toko whetu o mātou o te whānau, haere ki Tūranga Nui Ākua. Maha o ngā kākaha.
Kia horoe ngā kākaha.
Ai.
Hikaka marika ni tēnei wā. Hore kau he poku moe I Nanahira. Tino ora. Tino ora.
Horoi katoa o kākahau me aua
mamamopea. Horoi tōku māma.
Tano ngenge pai ahau. Hono I te mea, ko te mea pai ki ahau e haere ana te katoa te tīma ki runga I te maronga I te pahi. Tino miharo hoki nā te mea ko tētahi o ngā kaupapa ka wirohia nei mātou ki te tīma kia pikia ki tā rātou reo Māori. So I tērā pia mai te mahi pahi, ka mahi tahi mātai I reira ka kōrero Māori hoki. So he wero tērā kia tātou katoa, kia hakapiki te reo Māori ki Wanganui te whānau, te hāpuri hoki. So he tīmatanga noi ho tēnei.
Kua ono marama a muri whenua e whaka ngungu ana, e whaka tōngia ana, ngā kupu, ngā waiata, me ngā neke nekenga ki te puna o Mahara. Nā, kua tai ki te wā kia waiho I muri mai ko te hau kāinga. Ā, heanga ki te tonga te titiro kia whaka tera awhiti te haere o ēnei nā.
E te iwi Māori, kia tū, tūranga tīra, kia kore te kawana.
Tūntunu hari kua pai a hai tēnei wā, ka tā ki te kōrere mō te matatari o te rā, tūranga nui a kiwa.
Ko te uranga mai o te rā e pōhiri tia ana, ko te karanga o te kapahaka e whakatau ana.
Whānu! Whānu! Whākere tapana!
Hara mai te tahi āhua, titiro mai ki ngā hāti ngāti e pōhiri atu nei ki te motu. Hoi nō rā, kia anga ngā kamo ki te tira haka o muri whenua. Hea hanga kaupapa ka whakapuakitia e te rōpū I roto I ngā waiata me ngā haka o muri whenua.
Ko te haka, ko te tū o te tāne, tūake he kaiarehi, he kaiarataki, he kai pupuri noki I ngā kōrero, I ngā tikanga o te kainini. Kone te kaupapa o te haka. Mo te whakaeke, ko ngā tātai hono wainini a tātai o te hiko te ika me te tai rāwhiti. Mai te wahine nea muri whenua, rongo kako mā. Te whakawātea, te whakawātea, hei hoki ngā māhara ki a rā taima. Me te whakarite nei ka tapaina, ngā wāhi ka haka whiti ai e tātai, mai turanga ni ākiwa tai noa mai ki te wā kainanga. Mai turanga ni ākiwa ki Waikato, ki Tāmaki, ki Whāngarei, te ringa Porawa. Tātu ki tāra wairua, tōne wā tohe.
He mea nui te whakamana I te mita o te kāinga ki roto I nei tuhinga?
Aumarika. Mō kuake koina taku tino hehe kia whakauru atu, kia hau atu ngā kupu tawhito, ngā kororo, ko akona e pāna ki te kāinga, te whakahua I te kupu, pena nui te whaiao, te whaiao raini, e mara, wera kupu katoa, te māru hirohi, te ringa kaha, au atu.
Know your strengths, know where you know,
yeah.
And haka is it?
Yes.
We've hardly been out of bed.
Yeah. I was in my pajamas, I didn't even show them.
I just went down the washing.
Yeah, we went to the washing.
Then I found that I didn't even take my washing.
Did everybody
else?
Everyone else is washing.
Ko te nuinga o wa mātou mahi I tēnei wā e whakariki ana mō te tū apoko.
Koetahi mea kare anō kia tino te tuki, te tuitui I ngā kākahu mō apoko, te hakatika I a mātou poi, I ngā poi a mātou prakatihi ana I taka tēnei, I taku taura, koreira he paoro me tetei taura, and then ka taka tērā atu, koreira hakatika I ngā poi, tuitui I ngā kākahu, just hakarato I ngā rawa kia ngā uri ai te rere o te waka. I te ata, I te mea e oho ana mata I te tōru karaka,
I te ata. Te tino moata I te haere, te oho ana.
I rongo o kui au I a koutou kōrero ana mo te whakapaipai te tinana I te ahua. Ngā huruhuru rā.
Ai,
kei kunei te net.
Ai,
ai. Ina hea koe wetahi mai. I rongo o koutou kōrero ana mo ngā taraipoto a ngā tāne hoki.
Ai, ko te taura G.
So we'll just be up early. Quick breakfast, getting ourselves ready, warming up our voices. We've got actually leave here about 8:30. So it's early up, 4 o'clock in the morning.
E pehana te wairua, e pehana te hine ngaro, pehana.
Pātai nui tērā, e pai ana. E tau ana te ngākau, kāhore hau I te hiahia tangi, kāhore te wairua I te pōraruraru, te hine ngaro rāno I te pōraruraru hoi, kua tai te wā kia tau. Kua oti ngā mahi prakatihi, ngā mahi whakangungo, ngā marama e ono e whitu. Nō reira, mō naia nei kia aro ki te mahi. I nā poi te hanga pōraruraru a hau I roto I a hau me te whakaaro, me pēnei ki roto I tēnei wā hanga o te mahi, me pērā I roto I tērā, ngari I tēnei wā. Kua tai te wā kia tau.
Aka ati, kua memeti te puna kōrero I tēnei wā, aine ake ka tūwheratia anō te matapihi ki te ao o muri whenua me te kite I a rātou I mua I runga hoki I te papawhakatū waiwai o te mata tini o te rā 2011.